many of us? How many of us? Umuntu mavuka ekseni athi thank you mama. Athi thank you father, thank you baba. Namhlanje amakhaya amaningi abazali sebasaba abantwana babo. Because uma ngamncisha nje 50 rand angabulawa nokubulawa. Hallelujah. Let's start appreciating our parents. Just imagine. Uvuka ekseni unethwa yizimvula. Uyakabasa umafika athi uthi yaba madam. Athe sofika mama. Uma qeda lapho uzothatha those leftovers abuye naze ekhaya just for you to eat. Hallelujah. Look at you now. Bamkhahlele every day just for you to go to school. If it wasn't for you, ngabuhlela mama manje. No baba ngabuhlela kanethwa zimvula. Akasikwa imishini emsebenzini. Let's appreciate our parents. Tell your mother, mama, I love you no matter what. Ngibethe yakhe msurprise.